isithombe sesikhombisa uthi ngolwenkosazane nesithembiso sikaNkulunkulu incwadi kaGenesis isahluko sesikhombisa ivesi yamashumi amabili nane kuya kwisahluko sesishiyagalolunye ivesi yeshumi nesikhombisa. UNowa nenkosikazi yakhe kanye nazo zonke izilwane bahlala emkhunjini isikhathi esingaphezu kwenyanga. Ekugcineni imvula yanqamuka, amanzi oma, bonke baphuma emkhunjini. UNowa wakha i-altare njengoba ubona la. Wanikela ngezilwane ezishisela uNkulunkulu ekwi-altare. UNkulunkulu wajabula ngalokho, wabeka uthingo lenkosazane. Wayesethembisa ukuthi ngeke aphinde awubhubhise umhlaba ngamanzi. Uthingo lenkosazane olokusikhumbuza ngesithembiso sikaNkulunkulu. Khumbula isithembiso sikaNkulunkulu, kodwa futhi khumbula ukuthi uNkulunkulu usazowehlulela umhlaba. Ngokulandelayo, uzowubhubhisa ngomlilo. Labo abamethembayo futhi abamlalelayo akudingekile ukuthi babe nokwesaba ngokuzokwenzeka. Lalela iNkosi uJesu Kristu ukuze ungabhubhiswa.